badan si carartay kasoo abiyooyday. Nafyahayo waruurtaceen in badan si carartay kasoo abiyooyday.
عشقه ملر قريدي.